Shujani nyosi noga, noga lwa moyo dozwane. Shujani nyosi noga, noga lwa moyo dozwane. Ninye mwene mona mwiye, utena ndiega ako tungewa. Ninye mwene mona mwiye, utena ndiega ako tungewa. Timulevi mbeze mingi, ngali na buloti siage. Timulevi mbeze na ingwa, aunawa nigo vuliza. Timulevi mbeze na ingwa, nozi mumburo anedhia.
Chofu kibaru, muna asimu kweli. Muna asimu ya.
Nimala ilovi egala, mbeni zita numba nzomu. Nimala ilovi egala, mbeni zita numba nzomu. Timalaya numba na ingwa, egalawa na mongeli. Timalaya numba na ingwa, egalawa na mongeli. Nikingina goza mwagi, na imundowe malezi age. Nikingina goza mwagi, tola razia zinja kwage. Nimundowa kwega wailu, numba ziande kisi kwage. Nimundowa kwega wailu, numba ziande kisi kwage.
Tombo! Onarawa u!
Ema ini dwezo ngenga, ziana zake mrote zaindi. Ema ini dwezo ngenga, ziana zake mrote zaindi. Ema ini ne wage zaido, ziana zake yele zobi. Ema ini ne wage zaido, ziana zake yele zobi.
Sifin! Sifin mpumba! Ojimo jesuwa!
Arwele malaye naye, naina kwake rwana rwele. Arwele malaye naye, naina kwake rwana rwele. Yaze unakwake naingwa, ni mundu wako ya choneka. Yaze unakwake naingwa, ni mundu wako ya choneka.
Kikingwa, ronja, yaze ni mungu ya choneka.
Shuja yu nengo zani wa maisha mewa ato kwega. Wina mbeza maimwe wosi, wina zina ndwe mumandi. Wina mbeza maimwe wosi, wina zina ndwe kithito.
Nambu yue, bro wa kifaru, kebe zemi, kama ilo.
Zwanea valangona neza neve. Nengo zizia nange zwanea valangona neza neve. Kedha no maimongoza mbora maigambeje maido. Kedha no maimongoza mbora maigambeje maido.
Reja mwadeu chia kivaru.
Kedha no munduki ngwevyo, njo inyalisha babwitethege. Kedha no ganiza mingwo, nituke kanyaru akele. Kedha no ganiza mingwo, shamikinde shamu imaloja.
Ashokiwe, amatenge, mkomba sana, shomu koka, yeah.
Mwezo wazi yoda naza wa mina ndamu ndeo zioma. Mwezo wazi yoda naza wa mina ndamu ndeo zioma. Wegeneza kano dhoku, mwezo manda noko zambwa. Wegeneza kano dhoku, mwezo manda noko zambwa. Nika jobu ude uzaku wa mbora mbeza mwana maito. Nika jobu ude uzaku wa mbora mbeza mwika maito.
Mbora mbeza, mbora mbeza. Nechoru manda kingi, yeah. Baby gula mwagi, salo kengele, kereze mangeli, mangeli mumo, kasewe, kini brothers ye, eh? Eh? Baby gula mato, sili sana, ngewe, lawayo kwekwe, nuhusu, mwire ni mwire, ola shuja, ikia wamwele, va, palabando. Balabando, vamos vamos, bagamos eso, ah, ¿cuándo quieres terminar? ¿Feliz me quieres? ¿Rangi? ¿Un Wabule Jeff Jeff Kivaru Ozi Agwa Agelio Imbandi Wabule Jeff Jeff Zomazizoe Maze Yabotia Mundu Agwae Ozi Ambani Wabule Steven Steven Ngomba Mundu Agwae Kenya Family Wabule Jalo Rombro Magenda Imbanji Kaleze Motinda Kasi Silvia Wabule Vey Kanapure Jezi Modeu Domene Kavendu Timo Zogu Imrod Kilonzo Kilonzo is me gone Mundo Agwae Wabukule Mbavi Shauri Akifaru Zongo Kasa Moja Mene Mbani Aga Ovuvu Kase Mono Mandone Like and Wavy T Yeah Kalimbewe Kirima Muzuku Owe Sawa Kete Zemonsi Remix Wengwa Production Owe Sawa we Ronza King King Mabuzako Mwewe Wabukule Vita Mwabita Kesuna Wazi Agwa Mwena Mwawe Wabukule Andrian Mwene na Bogetin Weva Mwena Mwawe Wabukule Ngome Ngome Junior Ngeve Senior Mono Mwena Ngenga Kino Zutiondo Wabukule Maraga Unawa mwamba ni mkoku Weza ula we Weba ndo weza umbia Wabukule Magas Magas Nagitali Mundo ayo kwacho we Wabukule Molinga California Dryers, yeah. Yeah, there's a motor. Silly sana. Yeah, there's a gay and bandy. Sutiondo. Don't guess who sana. Yeah, there's a kidogi. What will a daddy? Ola Mujua. What's the ambandy main? You guys are away.
Tande kingo Wewe atawe Wikunda ambola Kimeke ika adela Kedo cheka zanduwa Wabi kule Kazo Kazeka inawa Kaziba Iko kebela Iko kazaluo Onesima zilukando Sebo do tayas Kedesia mboyo Wendera jadene Oiwa dandaro Oya kalawa Kawake beti Oka shuja Churi ya kifaru Mandi ya shuja
Wabukule windala Wabukule windala Yondo ambiye we Ajuda, Ani. Tida Ivese. Tida Imana. Ani Ese. Udonde Kani. Wago Tinesia. Kani Maiki Misa. Agezo Imani. Awena Mwawe. Seven wala wa vixen Inye ni kifaru Wabukule riko Kuzo kuzo Kina mwawe Gimlets Nalai sana Kele zemi na yangolune Le rambure juja Oh, yeah.